studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde alkamisari jiddi lewru me sappo e jagon yande jabirima silimaji chapande nay e joyle lamu safara fu e mangal mudum wittino no do kabaruji di yumoro e gal kanko noddete do ganni kanto won to ukki jamde to rabon compétiteur wi de ñawno dirtedo coronavirus o wattu joono yimbe la gondube sawrede be le bema ande de be kolli ton metti mabbe sanne be mbitti dallaaji mawdi be gondi e matude wattu joono yoga antondo holli tiwi dido tidallaaji mawna ton sanne lamu ko bu mi kabaru dogo toro en be no gondi fiddo en tabareje halaaji muude en di kayya dum won nokko noddirtedo jonke idum le lamu sofara wobbe do noddiri dum kaka holli tan wiide fulbele hewbe kanyi en barale o do nokko le region mofti dum lati ki sababu do so yimbe le hewbe an gondi yoppudo ton nokko le muude fa hande non hono jamarde wori leedi ndi wattu joono be kolliti metti mabbe hono kurangaaji di gonde tajirde le nokko ono sanne fedde de noddita e dembe du yukulati sababu mudo yimbe be jaati kewdu dum yen nyaloma hande no sekrab di onon sembe kabaruji di min jogini on do kikidande de bismillah modon e hedade en hollitindi wille ko sakiti ko fu beme ande de yimbe la gondube e sawrede wattu joono be nyaw coronavirus woni e muuden kolliti metti muuden sanne wattu joono be bitti dallaaji mawdi be gonde matude le ciudi dogo toroyde be gonde sawre do wobbe antodo kolliti dido tidallaaji mawna sanne ka kambe laami be kabar dogo toroje de be bi hiibe andin dido tidallaaji jaati dabare jan gonde fiyeddo hen fa kebe famtar kedden mu'min sende bo Ousmane Yali Boudi
suudu tunnundu nyegeje tunnude waltinta hakkille nyawdo dum woni ko nyawdo coronavirus goto holliti wiide
min milno ko kannano mi dum fu yo gonga ko jimi tawmi wana non wori nuko wana billi sanne himbe ana nyuddindiri o labado fay seda iwde 13h fa yottade 23h be ngara fiisu de nuko o nyageede ana tunni fa sanne climatiseur ngaji ngala e nuko o taltidal wala hakkunde amen kambe jaati sawro bebe kulami e galdano daranade mi bangal hokkude mi hakkillo min kebino don tidalla
ka wana dum woni hakkilo Alioune Gueye nyawdo mo coronavirus ana wonno e mun o holliti wiide kanko o hebbayti dala fur nde mo wonno dogotoro kay wi makko nokkule de ana nibbi nyegeje kewadun
ona la semaine
yontere gamele nokko o hebbayti dalaji sanne be dokkano mi nyamdu labi tati le nyaloma nde be ngaddi nyamdu fu be ngaddina mi bidon ndiyam ka tidal mo kemmi nokko o ana faadno sanne miden janno himbe nogay gonnobe don nyegeje den yudidi tan non
ka e wi humani be sawrugol yimbe lebe be koliti wiide dabari majjun ana samti feesobe be andi wiide tiidalaji yogaji anaton yo dum docteur Garan Dabo holiti wiide
gube dogotoro en kewde men joggi gubal gotal ana humini kabaru cenam gotal ana humini kabaru nyamdu golle mudum wana ko yafi wattaninde be hakkilo watte fu kambe be kana yidu fay goto gondo sella himbe hewbe ana mboyto tono le nokko o watte joni o dogotoro en be ana gonde hukkude be hakkilaji lubbi be baawa wiide golle o ana yafi tidalaji kewdi ngoni hen
don gonden joni ana buri yimbe teme jeego e nyaw coronavirus anay mon ko yata e teme didon sawrama yimbe cheppan tati e didi dun mayi kambar mon
holliti ndiwir nyaw coronavirus o nyalawma hande o duwiyama yimɓe la sappo e jeenom oɗo nyaw yiya e muɗum ana hollite wiide wattu joono sawɓe oɗo nyaw ɗum yeehi fay temeɗe jeegom e capanɗe joyom le leydi meɗen ndi santanaɓe yo yimɓe la temeɗe ɗiɗo e capanɗe jeɗɗom e goho heddiɓe le hemɓe yimɓe la capantato e ɗiɗom noon suudu ministre humnidu kabaru callal le leydi meɗen ndi hollitiri wiide le ko warta ko ɗum ɓe mbiɓe garan ɓe nawtiro kono ayiri bangal cafaji leɗɗe ɓaleɓe le leydi meɗen ndi keɗɗen mo kankono dirteɗo michel hamala sidi bio yo kankono ministre kuminiɗo kabaru ɗiɗo golleji comme si fido hendo fotitan Ousmane Yali Boudi
ce qui est très important
nafa gondo do mudo handen yo tinade pati yebo datul fay gotul bongol wadde fa safare mudun hebe meden golide e sawrudo be ledde balebe yalla ebe pabo mi yalla meden keba safare mudun wattudu fu ede min bawi men jang hedde mabbe yebare fu min gatta min golida e golide mabbe meden jidi wadde ko min bawi fu fa safare nyaw o hebe min tinni dot hokkindirde mabbe juude min golida e tawrudo be ledde balebe
holno nyaw coronavirus o wori le leydi meɗen ndi studio tamani ana wonde wadde no danguji fewde e moɗon
studio tamani
hono nyaw covid-19 o raɓirta ngeeƴi nyaw o ana wawi raɓude e memodiral ana wawi heɓude tawe wana memodiral fewi jaati kambare tutade e ko nandi e muɗum misalu so nyawɗo ɗojji ma ɗilli bangue maɗa ana wawi raɓude ma anden du ana mbawi raɓere tawe e wana memodiral neɗɗo fewi kakol fungol nyawɗo memi so a sola e memodi ɗum tilɗa mema guite maɗa ma hinere maɗa ma hunuko maɗa ara wawi raɓede ngeeƴi nyaw covid-19 o ana wawi wurde heure uji kewɗi ɗo heeɓi fuf ka anden laabal ana waawi rende e makko dun saabi so wakkati fu eden kaani tinnaade looten juude meden fa laaba lootiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
tamani a sikrab yido kabaruji fodo bay hebdu dum do statiame whatsapp numero anni chapande jedde jegom chapande jegom e didi chapande jette jette chapande joye go nono de odo numero via mo mere mere 37321 wolitindi widdatol hakkuno kutiala kanya fa jottida sigaso kanya sigaso fa jottida buguni wattu jono wiama ko suka be nangono goldo datol ko be joppiti do sabide mangal pade be kanya jeso mbutu yibe iwde ton be do suka be kollino mettima be tiagal ko jababuji wotedi ko kale leedi meden di cour constitutionnel wondo leedi meden di kanyo hokki dum be kolliti wiide jambi kewdi kanyo ne ngada leedi do jababuji fa kebe famtar kebben Ousmane Ali Bouli
tagal ko be pali lawidi ni balde kewde joni maji be mangal pade be yumini dum be alkamisare de dum wadi iblis hakkunde mabbe wadi bonandaji kewdi ila jabuji depute en di ndokka maji reji ananjukini wadede le ngalure sigaso de maji tobbe kolliti wiide jabuji di cour constitutionnel hokki di wana nangobe dum en hakkilo e imadaraji lati sababuji falgon lawi kewdi natirde e yaltirde gendi sigaso ndi le balde kewdi be darake do lawol yaltirde sigaso yaade buguni be duppi pine ngaji kanye lawol yaltirde sigaso yaade kuchala don du be ngadi bonandaji kewdi o tidalla metti so fere en kanye e dawobe tagal ko mangal paden jumini be leenu ko yawar fuddidi do di lawi
holitinde wiide wattu jono tiagal dum woni bonanday dino dum gonde waddirde le saha leedi kanye le wud leedi fa hande no buubay nokko no dirtedo janke idum li lamu sofara fulbe wedo no diri do kaka holitinde wiide yimbe la joina kaborde kanye jeso nanno yton jehi baro yton fulbe non be kolitiri wiide dum be bi fulbe hewbe kanye bara le odo nokko dum latik sababu dum so yimbe le hewbe ngana gonde yopputon nokko le mudu en tumbutu dum be koliti wiide gorko goto dum woni jagotodo modo kanye wara le odo nokko yimbe le join kaborde kanye golli odo golle fa kebe famtare fande keden Ousmane Ali Bouli
e wi himbe ton nyalo mata latare wattu hakkunange wonno ko himbe jom en ka bodbe anda goni nati le ngendi jonke bari himbe hewbe wattu joni anda ka adade himbe be bari ka olitam wiede himbe hewbe woni mursinabe yonkiji mubben worbe mawbe kany e sukabe famarawe ana e mubben wobbe koliti wiide himbe sappo e jaddon wonno urabe alalbare de le ngendi ndi akilaji jodaki le onno ku fay etawede larme won le ngendi ndi fa darno denagu mabbe e wi himbe ton di masibaji ngadi fa himbe hewbe dilangeni ndi yarude commune so fara alalbare de to tumbutu lesa halleji meden di julaji mawdo goto himbe jombe en kabodo be anda ho goni mbari dun e wi himbe ton bandi di jokkima fa sudu makko mbari mo tagal ko be mursini mo yonki makko don wadobe o golle ana gondo le mubel goti non dilliri fa be kolite metti mabbe o war hore bitikaji kewdi uddama alkamisare de le ngenni ndi majereji goddi ngadama le nokku o larme yeey le dandeji kewdi pati masibaji ngada
holitindi wi don no kurangay di gonde tajirde le leedi indi wattu juno jamande ko heewi holli metti muude me biidu dum wonde waddo kutteji kewdi fewde hono jaagoji mabbe di ngorri fedde energie ne holli tiwida no andini dido tidal la jaate mo gonde wadde do hen imadraji fa kebe famtare faande kedden Ousmane Ali Bouli
directeur edem holli tiwida ana andini tajugol kurangol timatangol holli tiwida hasin dimbe kurang ana kewi sanne le o wattu wulare wodi e wi makko imadraji ana gondi e wadde fa o tidal la hebene jogala Ibrahim Keita directeur general edem SA
avec le niveau de l'est
wakande min tekiti tajugol kurangaji dinde min bami avion min noddo e kadime ande le leedi Senegal Dakar idon wonde yewtere wattu jono fa dido tidalaji hebene jogala ko yaawi
les démarches sont en cours
di halaji nangata hakkilo hitande fu di halaji godi tan wonno ko be kalta dum wonno ko himbe yogabe nawtortobe kurang quality wide holitimbe wide tajugol kurangol bonni kake mubben e be darta e lam o fi dabereji yalla tajugol kurangol timmatangol ana timma
mine nyodobe tajugol kuran ana torramen sabe min bawa nyoirde e machine yokaji so kuran wala idum wawi latade sababu basi hakkune men na e client yokabe dun so kadle mabbe timmay e wattu te igul kuran latike sababu bunude machine ngaji men kewdi dun ko kuran ta ikenye dun todri kan kanye client en wattu te igul korka min galano ndiam punta sabe ko kuran ta i min bawa hubude frigo dun latike sababu bunude somayaji an kewdi dun
meccintinde wiide imadaraji kewdi ana gonde wadede leydi meden di leynde yontere hultinde metallaji mubbe e tajugol kurangol be kolati wiide o watta mo couvre fe wodi tajugol kurangol hana
studio tamani yo faba laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikirabe ndeelo nen le region ngaji to en pubira nokko no dirtedo direbe kolitiido wattu jono choggu galasi dum ngabbi ton sanne woddere ko wonno sotte ton buudi sappo cefa wattu jono dum yeefa buudi chapande jino be kolitiri wiide yobe galasi ji ngaroji direbe furdube bi hi dum won nokko no dirtedo gundam ton yurata gundam dana woddire ngalure direde ko yaata kilo ngaji chapande ti e joyya se yurude ngarda nokko no dirtedo almustrat wattu jono be bi hi hono kabaru tiid Allah ndiyam ka dum timmi ton caggal ko suudu docteur ma wondu ton du pompi mu o mo machine bonnode le hen wattu juno o do machine di do tidalaji kebnama jokala sabi de mo bintinama jamara wonde ton de be jouti sanne lambe wonde le o do nokku gardo do banamba do be kolti do ko yata milioji jenay cefa wattu juno dum yaltina so watta e gay chapanje ne so hokka ko yata robele noko yom gombe ni lamu banamba be robele ande ko mi nokku no ditere kipa medina sako kanya fa jottira ben kadi kanya e tokoro ba wattu juno wondube waddi do golleji yo fedde ne no dirta ONG Adra Mali li fedde mabbe ne no dirta dum woni sewa le leedi meden difa be lan be kan hebirde be pewta tidalaji ko nayi bangala wayde nyande fa haare ne leedi meden di sekrab do katen kiki ande do kabaruji meden di min joti on sande do bodon tawi le mali fe mangal mudu fa ande fadje e fe no ko nandir do no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam
sido tamani.